Drama or the bed.
Maji ya shingo, mwezako na tapa tapa. Mimi na wewe paka kifo, milele siwezi kukwacha. Siku nikipiga bingo, na sisi tuamie tabata. Usijeleta mazingzo, nikawa teja nkadata. Sina kitu unanivumilia Ndinde kibaba na kujazia Mwenzangu usinipe kidogo Na penzi usije ukanipimia Kaja niparogo robo Kama nikikosa tulale bila kula baby
Minawe
Kila siku mandondo donala kupima
Minawe
Na wasiku ushero mambo ya tatikiwe
Minawe
Nina kupenda ma, nisubiri please
Mina wewe
Unaka mchongo nasikilizia Vumilia nitapata Tuijenge familia Yapo tuinue kibanda Mwezi Kimbilio, itaniuma roho Ukiondoka baby we na ukago Ndinde kibaba na kujazia Mwenzangu usinipe kidongo Na penzi usije ukanipimia Ukaja niparogo robo Kama nikikosa tulale bila kula baby
Mina we
Kila siku mandondo donala kupima Kushero, mambo ya tatikiwe
Mina wewe
Nina kupenda ma, nisubiri please
Mina wewe
Kama nikikosa tulale bila kula baby Kila siku mandondo, donala kupima Kushero, mambo ya tatikiwe Kweli na kupenda ma, nisubiri please
Mina wewe
KC Records